Jeyam de jabbare kamintaji chapade tati dande e studio kalangu ketin on kibaruji modde fulfulde Omar Hama jangata do masinaji Ayuba Mustafa nani ko e kibaruji mede nan ne bi en ardi do fedde jinganore hakke bibbe leedi M62 kenga woni ko onanga wittinoede garual kasungal kolo min gartana on do ko de fedde wurtinde rol hali leedi Burkina Faso windi derol ni dudde ardibe azu leedi France jambe dilludgol orde sogeji leedi France der leedi modum on nana ko Siddik Abba Koko habaru jo andal do filande nago wi yewtere men pindino hande yartana en nam der nokkure to sukabe jangobe be sara modum peri mo walam kawritano jangade region tilabere gore jam hirte modde yerno kalino de der ko e kibaruji meden bien ano tewtugol kop latol bal leede afrika pelle gonde no piander leedi mudon ko wite champ algerie dubujina didi eno ga e tati dun no woni e hore mum kanjum waddi ko bien fedde mena wietende a prim no fiidan handen no gay e nay lewru janvier yamde jeetati lere mo nyame yade hakkunde mum ebe Cameroon so dem miccito doni no gay lewru janvier witindu woni ko latol bal na tuna hakkunde mabbe kambe be Congo to be keppondirim denne e lawangal sana be jali fedde Cameroon non be bawta hedde latol bal yadu ye sonder majum M62 no fedde no jinganore hakkeji bibbe leedi handen subana ono no di okobe habaruji gam batte wuttinde derol do filla nangugol ardido de fedde yaru de dun der garual kasungal kolo mabboyde Sanusi Mahamat Nuri goto tawado der de fedde M62 nani ko wi e der talkundo Ali Nyali yewtide makko
malgré l'échec
fuhe heppere de gomnati wadi do tokkitaaki arani ki wadi do fi bondo gadaado accitay wadi faddi horejo fedde M60 do golleji tewtugol hakke eko nandini ko fedde dem wonno wada gan tefango himbe be fi o memi hakke mum fudo koreji himbe be fi o memi habbi anniya hokkugo seda halugo gonga do fi bondo gadaado ton en tammu hala gota labuka kamin godi neddo fuoni wauta faddimin e durgo gomin gatti yeso gan wangingo gonga do ko wada ton tammu
sur les evenements de tammu
ardibe hausi leedi Burkina Faso njardorake e dilludo orde sogeji leedi France tawade e jonde to endan wagadugo horejo leedi France ondu alal witinga ngal non wadi andinore do majjum amma imo domi fa o heba lamdi yaade e leedi Burkina Faso dem yerno Siddiko Abba Koko habaruji jo andal do finde rafka jarande nago e politique der Sahel wiri o wi hunde non ko lati lamdi non dum hali leedi Burkina Faso sani de France jami hokke lewru ko wattatawe sigila ke yaadum ternan fudda amed yewtide makko e chalalo
do fi dimbol soge leedi France to en Burkina hunno ko lati Burkina wadde dum gam batte Allah mettama sanne en andi ko da jonde soge leedi France to en Burkina wada do nardal ko wanna hakkule de enda lewru décembre dubna de sappo e jetati der nardangal do halama laabi ko wawi tokkede gam batte nardangal ya yeso Burkina ne dum wadi ko wadi bataaki neldi France to enda wiide ke muyi jom o soge dilla leedi mudum wakkati mo hore leedi France halano de forri bataaki yottaaki ton jonim bataaki ko yotti ton dum kalodo inde gomnati leedi Burkina Faso o wi hunde fu heddaga den nan sana tan sikilano dilira e leedi endam soge France kam nay wonto en Burkina e be godi are mabbe goltirde mabbe masinaji mabbe no wala ta tabe lewru woturu hejantaabe faabe kebbe dilla gan hakkude mabbe tajay tafo dum wawi nenne haldude wakkati fu
Fimba lagaji nimbe wanji dagol bakaji kawani ko ardina to batu lawal tatab aldo fila wendu laka chata wate hore mdonder nyamele jetine de donder nisher nimbi alabi fuka nudi ko jama gamhe bande mosola hano ko nimbe ndombri der region difa do fila mballagaji yerno minister kawjido do fila mballagaji e bala uji ko wattawi lawa magasi Moktar Hamadou yottide o minister
la situation humanitaire
do fi jonde adamabe tawabe har lakchade de enda don no moya yaade yes yonko heddi non kambe himbe ko mabbe be ngatti e fi gollangal be kebe be ballite far fil are golitirde kany e jawdi golitirde almani kay hi no hokkan ko watto milioji hemre euro ko le hitadu nan e noga tatne enda ina europeen kan ko na wi wattan ko watto milliard go'o e milioji hemre euro kan wallitobe hebbe ko non aadi fa wadda ballaga mu en nen dum fudu ko na gabbat himbe daro e do fi wajitagol bakaji
sorraji muɗum hono wendu caddu ndu ko watto capanɗe jeetati e jeetati dow hembre fou ndiyan ɗan endan ɗeeɓi joni laaɓi noon koƴƴe ndiyan ɗan seɗɗan wari ɗan naati heeɓe natti ko tawi ɗan faddama sukaɓe umma torta ndere nokkuji ɗe enda keeɓa demal gam batte Allah ɓe ƴuwa dow natugol fi Boko Haram on en
c'est ça notre souhait
nanni mbiyen wurtagal lawal ɗiɓraɓal ko ekkintinede golle ñogolde nokkure to ekkintitte almahadiya mo doganduki alal bittingal ngal noon ɗum hantina fato ardiɓe hawsi kollaɓe noɓe sappo e tato kamɓe mon ko kokka talki wawde golle noonni kamɓe guineji gollitirɗe madame Ousseyni Hadjidassou ministre kawjiɗo fibasol arzuko nani ko wi bandimen Aliou Bawa
pourquoi je mets l'accent au
ɗume saabi mi ɓuri hokkude semme har rewɓe no waɗo gam mi debbo noon naagam illam emi suka emi janga nder janngirde famarde mi ɗalay ɗum accikal gaɗa min dogon duuɗi mi rima mi hooƴi aadi wallirde rewɓe banniraaɓe am gam baa jaango wi'a rewɓe burto to ɗum accuɓe gaɗa baaɓe keɓa yaarude jandeji maɓɓe yeeso noon ɓe naata waɗude luumaaku kasen ɓe gadda balla maɓɓe har yaadu yeeso leydi komin giɗi ɗum tawe nder département on enden fou misali dogon kiriya matankari sukukuta keche ɗankatsari e commune duci on enden fou non du ɗum heɓiri dabareji singude sigila bi'eteɗo dogon duuɗi haske haske o enda men giɗana ɗum wadde rewɓe
nonni mbiyen sukalon janngoye l'école ɓe l'école mo ciro zérine saroɓe mu e gattatana ɗum na nder filla gaɗo lumakuji potori ɗum dow hunde noon ko wonno wadda baasi harto jande maɓɓe ɗum saabi ko orayɓe janngirɗe ɓe no ƴama e ardiɓe hawsu kowa ɗi l'écoleji gam renduɗe ɓe sukaɓe Isaka Koyna directeur école mo Kana M to en da nani ko wi Hamed Felando majju
au niveau de la scolarisation de la jeune fille
har ko darta jande ɓiɓɓe rewɓe nder ɓaale eɓe gaɗa luumaku pamaru kase eɓe gaɗa golleji pamari feere feereji nder ɓaade iɗum haɗaɓe ɓe jaha lokkol wakkati fuu men kawri e maɓɓe demen ƴamiɓe eɓe giya eɓe gaɗa golle wuro kanjum ni won haɗaɓe eɓe jaha lokkol min gaɗi hawrine pirtol ko'e e saroɓe maɓɓe gam heɓude musola majjum kase nder janngirde e ndan no tawra rafi denaku misali janngirde de e ndan de howaka kase iɗum wara iɗum wujja are janngirɗe ko janngirde de enda yooro no woodi ñaw weelaaɓe kase illa ɗum yi sukaaɓe enda iɗum anni ɓiɓɓe talkaale noon looreeji du no ƴiwa nder janngirde de enda e bisaaji fuu hunne noon ko wonno ummina hakkillo sukaaɓe garamɓe no janngine meɗen giɗi gonnati howa janngirde de enda
demandant à l'état de fournir un effort pour clôturer ces écoles
wakkati mo bureau CSC suudu hawjindu filla moƴƴinole hokkugol habaruji heɓanano nder lewru mars garo o woni ko ɗum hantata de laawol ngol e tokkete ko ɗerol rese dow filla tewtugol ardangal o bureau Ibrahima Haruna goto tawaɗo nder suudu hokkoɓe habaruji ko wite maison de la presse nani ko wi Alamin Wasardo majju
le processus
lawol cuɓaki natoɓe CSC ɓe endan goo fuu fedde joƴƴinta hawjo toon cuɓaki enda caggal mum noon wonno ko ministére du wurtinta talke ɗiɗi laatiɗi nder majji hokkoto kabaru hono himɓe yiɗɓe suɓede ɓe enda e kokkirɗo inɗe maɓɓe nden wonno ko himɓe enda hokkete laawol neɗɗo fuu wadde talke mum resa so talkeɗi resama fedde nde ƴewtina talke ɗi wurtina inɗe yiɗɓe suɓede joɗoɗe CSC o enda haw joɗum minen miccite on du gonnaɓe gonano sappo e joyo nder maɓɓe woodi garudo inde horde leydi woodi mo gonɗo inde hoorejo gouvernement no woodi gonɗo inde hoore suudu sawara député ɓe heddiɓe du foo e takkina ni cuuɗi kokkol kabaruji nder leydi ndi endan e waɗoɓe
secteur qui sont concernés par la communication
illa ko ardiɓe hawsu leydi nigéria koƴƴi lawol e waylude ceede mum en ɓiɓɓe leydi niger hewɓe tawaɓe dow keeri leydi ndi no tawda e caɗale misali iri ko leydi di fato lumoɓe anda fuu noyi mbaylirta ceede mum en neera kanjum waɗi ko bandimin giɗi Abdourahmane ye yewtido e woɓɓe famminirɓe hano ni
goɗɗo no jaɓan goɗɗo du jaɓata de a yaadi ceede neyra a yi'i a sodan goɗɗum wala jaɓan gonga saɗornan no woodi fa warde joni ceede neyra ni no woodi ɗo endan neɗɗo anna ba ko waɗira ɗe himɓe mawɓeɓe endan bannaka talkal nippa e torraɗe
gonga baylol neyra
waddi sadarma cede sifado gala min nati der fi bondo kanni joni ba neddo wurtake wurono hokki jom motore wajad no fay golle ta hokki herme jom hi an nera herme watta sai nera kema didi codobe e chonnobe funo boytu talkabe no boytu ko handi ni woni wakkati on deede fada dum moddinitte de cede kidde den golle ditte ko handi ni wade
Sangarte e yewtere meden pindinol ko watto jangir l'école keme jetati kam e mabande region Tillaberi batte alla e rafi ke yorande nagu dum do sabe sukabe tokkito jandeji mudde wadi ko gomnanti do ballaga ballobe mabbiti ko watto l'écoleji mbi en laso to be sukabe be saro mudum fero ingari kebata jangine misali le commune mo walam to ko watto sukabe ujinere keme jeddo kam en tawa don ko sukabe rewbe keme jetato eno gayno nani ko bandimi adama dawaki wadi sumana amad firte fufu
eren tawa le l'école mitel madina goabo noku to l'école di kewdi kawra der gallure walam do endam hitande hikka ko watta l'école be kemi yedda chapande njowe kay woni ko hawrdo feccer mabbe fu rewbe no endam abdul aziz dawda goto e jango be enda wodna dubi 13 o weltake sane ko hebe fuddi jannde enda
hande nyirmin de kante min nyama
madina goabo o enda nokur non to l'école di kawra lawali mohammadu directeur l'école nan ko haa
nous avons
ngodana jangino be 10 ko rewbe sappo e dido tawa der mabbe kambe ciudi jangirde ko simo jeegom e tendeji jeddi ibe don keba jande lobere subaka funa be pummine nyamnol mabbe der nokure de hokkimin wattude gikke
horebe leydi niger adake wadde nokkuje den en ko watto nogay gabbata hawrde lekoliji tawa der region Tillaberi be kabi be jojin nokkuje jeddi dinna woni abala dinna woni ayaru tatina woni walam attahera sabra kawji do fi ko darto jangingol sukabe tawabe ele chatale le ministre hawjine jandele le niger
sur le 21
do nokkuje laso ego nokkuje tati walamde endan ni janginol gol endan no don no wadire wakkati fu janginobe laso dido e ko deki ka en tawa der nokkuje de endan no jangina classuji du chapande tati e jeddi godi janginobe bendu ni fa hande ngadanama ekkintinoje lobbe be bawo janginne cukabe be endan
le soutien psychosocial
Mer mo walam Abdul Karimu Musa anden do wiide ke himbe tilebe nokkuje muen be kebni dun en nokkure to jotto
avec
digila joddina don ko min bani bangu e tondi ki windi gan hebude mosola rafke joron hakkilu fukkingo ko ni alla wadi himbe ci'e sappo e jeetati ka emperoi dudal mabbe du fu rewbe e cukabe mu en non cukabe beedu cukabe jangannobe non jande lokkol denne idun hani hebande to be jodo be janga dalila majum waddi ko nokkure de ende itta Komin on kandu hokki gam be jodo lokol madina 1 e madina 2 ka en goni ko juddina gancukabe be endan lokol saptidey kandu beida wakati limore cukabe be endan wadanu ko watta cukabe ujunaji didum ka en keba bawbe natude jande lokol jangowa
2000 enfants scolarisables
adama baje o debbo wadana bibbe nayon jonno o dilla wayna wuretengo ngaba gam batte ala rafi hakkilo fukkingo warde jodade der gallure walam don ende o hebi du lawol o watti suka mak ko putti l'école mudum faawodi
men jeedono li garay imozul
bi e bombe kan diyo men ni ni men doggiro meden tefa balla mine e sukab e men fu tombe jangata ko men gerdo en non gattumi be jande worbe tato debbo goto jande mabbe yettore alla
tewo gogte
elay nokkuje Tillaberi to l'école kiewdi fu amba don endam wajibi nokkuje jojjine to wayi hawrde sukabe l'école kiewdi dun tan woni ko wayi wadde mosola yaade e sukabe bibbe dilla woybe nokkuje mu em keba nyaara jande mudun en yeso
do wonta kibaruji meden tiliye dengal fulfulde joni wala fukko baden wiide sana jabbodo mamma ada wadde ko dengal hausa kore yamde jo min taji la soji didi e joyi kirten to jamhirti
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena ejena topere inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena ejena FM
Studio Kalangu